Sioni majanga, kukubata daily na karanga. Do, anasili ya kimanga, ananijazi mina bojuwanga.
Mtoto wa town, amenifanya mpaka mimi na chizika na ye. Mtoto wa town, minapiga mise mise mpaka susu niwe na ye. Mtoto wa town, amenifanya mpaka mimi na chizika na ye. Mtoto wa town, minapiga mise mise mpaka susu niwe na ye.
Boy.